pepena ngezanjalo ngamaphi kufika ngaleyana leyana mazuri ngikutshela umama wami ukuthi lapho esenengizokuya wendizayophephela ngezanjalo ngamaphi kufika ngaleyana leyana mazuri ngikutshela umama wami ukuthi lapho esenengizokuya Pepela, Miss Angela, I'm a big feeling. Alena, Leona, my soul, future, Luma, who to la best in the soul. Zindaga, Namaji, Nata was a love. Zindaga, Namaji, Nata was a love. Amatamba, Maji. Enya maya mhlawa izimbe zindaba namaji nazo uselo
Enya maya mhlawa izimbe wembola